Cinderella touch you, so touch you ka. Increase all those money says oh. Omu kwa no touch you, so touch you ka. Bukumpe no.
Aye papi.
Massa Wood, Kenyan boy. Hey, 001
Black Market Records.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Nauka yetu, vile nakupenda. Adi mama yangu wamesema, we ni wetu. Tupande mbegu.
Nataka nikuvishe pete. Toto wa mtu unitoe njeve. Tuwezi simamisha rege. Lakini tunaweza toa nyege.
Tuali wanajua mimi wa yuas. Nusu penga di mafisi wa mebuya. Mumombea di mungu wanajua. Yende mama mtoto wangu wa kishua. Na kushindikiza msupa kalesa. Na tesa aki unaweza. Ipatia buri bila tapesa. Tacheza chingi na chesa.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Style za halina za mchalo. My pretty girl, my love. Kunja galasi masango. Yeah, my love.
She give me a capilla under my umbrella. She got a friend villa. I love the Cinderella. Sing what he said. Would you be my best bitch? Who can't tell her?
Oh, yeah, yeah.
The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. The way you give me baby slow mo. You know I like it Cinderella. Girl, me never wanna let go. Umenishika kama vela. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella. Nimeti, nimeti, umeniteka. Kikweli, napenda, unapocheka. I like it, my Cinderella. Cinderella, Cinderella.
Oh my God, ah, hapo hapo, hapo hapo. Ndo napenda, umenika. Mata, sako kwa bako, siwezi nena.
Mi unani turn on, oh baby. Palo napo dance, jalebi. Gonna be your plug, your baby. Let me teach you right, young lady.
Naku fili mamilo. Akili mwili mpakaro. Mambo ya siri ya kunaro.